Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere. Ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe bimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mamasigera tambwa kubera ibipimo. Presse passe ndayifite ariko kubona gipimo nago byoroshye. Twageze batubwira utari mwishira hamwe nago turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe nuko iby'amashyira hamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeye. Kirahamwe gatangira ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. No kwinjiramo bagucaga nk'2020 hari naho wajyaga kuguca 30 kandi bakaguca 10. Nge nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni icy'amashyira hamwe cyane cyane.
Bafite amarese pasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka. Kubera ko batari mu mashyira hamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakaba.
Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,300. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito CEPAS. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi 2.5 kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze imbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko yuko twari twishimye ko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Ntakazi gahari benshi baricaye
nabuze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Nubwo ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishi kandi bagomba kutuvugana tukambuka ku irangamuntu kubyo bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu nazatambuka ikagigenda.
Nge nabuza ayo kwishyura rese passe
nge narambukaga nkishyura igipimo n'aya mafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga ni aho kugira ngo nzajye nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu.
Uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa. Abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje. Aba ni bamwe muri bo.
Inzira twishye twese tumeze nabi mitiweli twayibona gute?
Ntabwo urishyura mitiweli kugeza
ubu? Ndayo nayishyuye ariko ndakoze se kuko twari dutunzwe n'umupaka. Tubugwe n'abana barindwi. Tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi.
Njyaga ari iwacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze. Ni ukuri kw'Imana bita umugore n'abana. Mbere ngikora nabonaga ng'10,000 ngo mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya.
Ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe.
Ijwi rya Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo. Baba ari ababasha kwambuka, baba ari n'abatambuka, bose barishimira igihe cyazamutse. Aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona.
Mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi 30 iradufasha.
Twepimishaga ibyumweru 2 cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka.
Twashatse kumenya cy'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi. Kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka. Ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo. Twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba. Cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.